Westside Music Club. Chegi, chegi this out. Ndile Tupac wa Zambia, Jenlo Kanene. Tachukwa pula na munyama te wa Palundasi.
That's why I send it to my phone. If you have food, I'm gonna suck up. That's why I send it to my phone. Nimafuna kutandala, daimu ni makara nilibe. Nimafuna kutandala, daimu ni makara ingono. If you have food, I'm gonna suck up. That's why I send it to my phone.
Awe mwanji, oi, musaka ni olimu. Munga mvile chabi atupanza kubankara. Kasi bankari na mavuto. Kakangu wa kuyanga kwa mafoni. Atiyo wazikoni. Kasi tilipize tusakila kufochita. Namba vochita kutuka yangani. Munga vene na chifundo. Kutoka kuseni kupala uka. Mpaka kumazulo. Ufola mofeti kwacha. Eropa nyumba. Munga la bakulu walifo. Vana bavili. Munga balase buanchi. Ero nchi nipalu usagaka. Munga vila chape utinilusaka. Mali matushava. Ati nienda pa Lusaka. Lusaka zipeza musaka mameni. Akasono kutombolola. Kutumina mamai wako. Na baby waka mbatiku ilako chapa.
Life ya vuta mulusaka. That's why it's in it to my phone. Life ya vuta mulusaka. That's why it's in it to my phone. Nimafuna kutandala. Daimu ni makara nilibe. Nimafuna kutandala. Daimu ni makara ingono. Life ya vuta mulusaka. That's why it's in it to my phone.
Vuta masuku wano, visi ya nana masuku wa kumbuyo haya. Masuku wano ni kuzuo nela. Osa tifo pempa pempa iai. Ali ense ni kulimba kusakira. Usu bakutu ulinabana panyumba. Batu ulipize uko nerela. Ero nishiba zako bacherela. Mkale ni mwoba ukumwa Rwanda. Ikale ni fuakatirete ya nikasirize. Wani ya wazaka kufakira ka fireworks mkonsulate. Utosa chabe mfape. Mulomo wangambika. Na kutandala mchefieko muona na kuona kutuunga watula. Pati mulibize mutandala. Vintu vakuta masiku wano. Olo mulendu apela. Tereka po bizi. Iza mupaya njala. I'm telling you. Check this out.
That's why it's in it to my phone. If you have food, I'm gonna suck up. That's why it's in it to my phone. Nimafuna kutandala. Daimu ni makara nilibe. Nimafuna kutandala. Daimu ni makara ingono. If you have food, I'm gonna suck up. That's why it's in it to my phone.
Nimafuna kwanga kutine ningalezi. Yabakuyesa ni maesa kuti mwina vinga balase. Esa ungala kamalunda. Esa ungala kamalasha. Esa ungala malikula. Kuti ukoma koma poto. Chino chaka siniza konela. Mama nifunika kukwela. Ulibe mundu wa menana. Ivana poka menana chokela. My way. Nifunika kukwela. My way. Yabalu saka ya nikanga. Mr. Boy, Mr. Jansu, I got West End Power. I'm a girl, I'm making a good pecan, I'm a lamboko. What's the original?
Downloaded from westsidemusicblog.net.
I'm a pecan, I'm a westsidemusicblog.net.